kama mimi mwenye kushika mic na kuwa pa Kiswahili shua rhymes kitua rhymes za pasua vifua na safari hii ma MC na waombea dua nikiwa hit kwa industry likimanuva kama mvua na nyesha mahewa nikileta wako wengi lakini it's obvious I'm better brother kamata sister kata kiuno kwa mdundo na hundio mtindo more crowds than Rainbow Alliance so aki uliza sema ni isa meshika na kutu roga kabisa
hewa.